ممكن بريكن كي يقولوا ويرتدي مدحوين جو بايدن وكاقا دي حيرادي مدحويني هوري دونالد ترامب وكسو رجي دلال دورة مسلمين وصوماليا يكوزرتو وليها فيو وي يوني سالي ما يالاه داشت قار كان دا مسلمين تبريكن كور بحنتنا يلي كد يعسي وكان عبد الحكيم محمود شروح او ينوسو جيديا
مسلمين تمريكن كايا وصعبة تمي أمر كفولين إلى مدحوين جو بايدن وميسا كغساري حيرادي سعودان كي يوزور رجي مامكي هوري ترامب وزعم الجامعة وحاو كميديا هي كوحدة وضوضة مسلمين تاي ورقا قولها مسلمين تمريكا كا
We were very delighted with the executive order that President Joe Biden promised to execute the first day of his presidency and that is to repeal the
هذا يعني وفرحنا عمل كفولين إلى مدحوين جو بايدن intoo ballan qaaday oo ku fuliyay maalintii uu horeeyay madaxtinimadiisa iyo dib u celiyo xayiraadda muslimka ee madaxweyne Trump uu sameeyay 4 sano ee maamulkiisa muslimiinta xayiraadahan sameeyeen ayaa sidoo kale talaabadan soo dhaweeyay waxaana ka mid ah Abraar Umeesh oo ah gabadha Mareykanka asal ahaan Liibiya kuna nool lugooyiga gobolka Virginia
I definitely was skeptical when I heard about it being on his agenda as he was running in the beginning, but I'm really pleased to see that he followed up on that.
Waxay tiri, sida daraaddeed, waan aamini waayay markii aan maqlay inay ajandihiisa ku jirto markii uu bilowgii tartamayay, balse run ahaantii waan farxay inaan arko inuu taasi ka daba tegay. Abraar Umeesh oo ku dhalatay isla markaana ku kortay Mareykanka ayaa sanadkii 2019 loo doortay guddida sare ee dugsiga degmada Fairfax. waxaana sheegaysaa waxaa loogu yeeray xayiraadaha socdaalka xilligii Trump inuu su'aal geliyay meesha ay ka joogto Mareykanka.
And that honestly even made me feel kind of like a second class citizen, where all of my friends, my peers had the opportunity to enjoy their family and their extended family, and in the holidays they, you know, go visit, special occasions, whether that be a graduation or an engagement or, you know, a new baby. But that wasn't even something I could consider or think about or imagine. And it wasn't.
taasi xaqiiqatan waxa iga dhigtay inaan dareemo sidii muwaadin dabaqada labaad ah halka ay dhammaan saaxiibada iyo dadka aanu isku filka nahay ay fursad u haysteen inay la farxaan qoyskooda iyo qaraabadooda xilliga feestooyinka ay u tageen si ay u booqdaan kulamada gaarka ah haddii ay noqoto qalin jabin ama meher amaba ilmo u dhasho liibiya ayaa ahayd mid ka mid ah dalalkii uu madaxweyne Trump uu ku daray liiska xayiraadda socdaalka amar fulineeda u saxeexay bishii January ee sanadkii 2017 halka wadamada kale ee liiskaasi ku jiraan ay kala ahaayeen Iran, Iraq, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo weliba Yemen. Maamulkii Trump ayaa sheegay in amarkani uu gacan ka geystay inuu Mareykanka ka ilaaliyo halista dadka ka imanaya dalalka amni darrada weyn ay ka jirto. maalintii sii horeysay xafiiska ayaa madaxweyne Joe Biden uu meesha kaga saaray tallaabadaasi isagoo sheegay inay hay-adda bar ku taalla hay-adda qaranka iyo soo dhaweynta Mareykanka ee muddada dheer dhaqanka u ahayd inuu soo dhaweeyo dadka soo galootiga ah kooxda muslimiinta u dooda ayaa sheegay inay taageersan yihiin qorshaha Biden uu wax kaga bedelayo socdaalka Usama Jamal waxa uu ka mid yahay golaha ururada muslimiinta Mareykanka waan fahmayna inuu baahanahay dib u habeyn socdaalka muslimiinta Mareykankuna dib u habeyntaasi way taageeri doonaan taasoo kobcin doonta jidka naloo soo dhaweeyo jidka aanu ku keenno isla markaana soo galootiga u ogolaanaya inay yimaadaan dalkan madaxweyne Joe Biden ayaa ku ololeeyay isla markaana ku ballan qaaday inuu qaadayo xayiraadda socdaalka isla markaana uu meel marinayo dib u habeyn socdaalka oo dhammaystiran